iyadoo deegaanka u dhiiglay ee gobolka Baay uu ka mid yahay deegaanada wax soo saarka beeraha caanka ku ah ayaa guddoomiyaha deegaanka u dhiiglay Ibraahim Maxamed Nuur oo booqasho ku tagay qaar ka mid ah beeraha khudaarta ee deegaanka ayaa beeraleyda ugu baaqay sare u qaadista wax soo saarka beeraha. Waxa uu sheegay inay fursad weyn u tahay in dhalinyaradu ay qayb ka noqdaan dadka wax soo saarka beeraha wax ku leh si looga baaqsado tahriibka ay dhalinyarada badan ku dhimanayaan.
Nicmooyinka oo Ilaahayna ka mid ah arday ma ah gooy ma ah meel kalena ma ah arday oo sada arday meelo weebaga maraan ma ah meelaha tuna tax surugna iskaashatadii wardiili lara waliba waa awdiin iyo ka mid ata marka waliba kaboori faday ama arday kala dardaar faday dhammaan dadweynaha reer koonfur galbeed in maana arday lan weelba beerada beero ii beerad lan weelba beerada dhuul ii beerad may weelay dhulkan dhul xodan ew dhul barka leew wa khaasatan inta may fariin anoo fursadan ka faa'iidaysada u fariinka jeedi faday dadka yarta ah oo waayahan dambe may raayso buufis lan gordaan sheene geeki marida lan koob arday ibrow afarin uga dhalay shan uga dhalay leer uulaad oo la keen dhugubsado waana la kaneebsada waa hadan jiray hatu wari nagatay kulama lanka uulaadis badanta khasaareysan saasan badati unagu ko may le bay abo may raayso leave em gefi qabsadi mobile ka duub qad ka dhig la ilaha illallah beertaha gad walaa idog ma dhor isku riyay may raayiska heestay meel dhiki hakus garaab ideer abo taawi deerta badati silan aragay dadku dhon baqadka wal isticmaalahay wal isan la dhalinyaro dadka deeyarada meel ilaahay in roogna ma dhorto unu madheegna ilaahay reer yurub hor madheeg ilaahay subhana wa taala ayu makan oo maana arday khaliq may raayisul makhluuq ana khaliqna
gobolka Baay ayaa kamida gobolada dalka Soomaaliya caanka ku ah wax soo saarka beeraha iyadoo qudaarta gobolka Baay ka baxda safar geeyo qaybo badan oo kamida dalka Soomaaliya.